gwe njagala mbuulire kyenabbe uweeyo nze ntegere wagenda n'obizunzazunza ku kitundu nti Grace mubi wama abantu b'ensi eno kyovaolaba olya kuwala na bwereere aningitoni rasta ensi eno yantamaka nkola ebyange wama nje nsonyiwe
tobentekera wama gwe tobeesiga abantu b'ensi eno tobeesiga wama gwe tobeesiga nze nabafaako nze tobentekera wama gwe tobeesiga abantu b'ensi eno tobeesiga wama gwe tobeesiga nze nabafaako nze
yagalire wansi w'enseno omugaga n'omwavu obulamu bw'enseno nanti bwe bugaga olina bwakulangira obwavu katonda yakyusa fayiro waliko abalengera omwavu ne batamubala kabuntu omwavu golaba oyo yasinga n'empisa mu nseno
tobentekera wama gwe tobeesiga abantu b'enseno tobeesiga wama gwe tobeesiga nze nabafaako nze tobentekera tebesiga abantu b'ensi eno tebesiga wama gwe tebesiga nze nabafaako nze
wama embeera y'ensi eno Grace pulana sikitenda waliko abanangira obwavu ennaku kane sitakuba mabega yense mwana wamwe Grace erwa mugabya bamanyi ndi ne Huntington rasta akayimba kakwate ku betimu balirwana wamaze masobera temwagala kundi afune sente bafuna sente noyayana notandika omupangira bewo
abantu b'ensi eno